Jea, itisha upeo, kosa ucheku, cheza umezu, arisine bikicho, the rap of King Recliner. Jea,
ngomo unataka, itisha upeo, kani cheda unasaka, itisha upeo, kabla ujibu mashaka, itisha upeo, hii ngoma ni masaka, itisha upeo, kani ngomo unataka, itisha upeo, kani cheda unasaka, itisha upeo, kabla ujibu mashaka, itisha upeo, hii ngoma ni masaka, itisha upeo.
After clap, do be quick, Twister Ali Chris, cause new one cheesy lines, bila kutumia fist, new freestyle, bila mbota kwa rift, niko na flows that dry, maybe on the knees, cheesy flows, bila dry, maybe it's the beast, I'm so versatile, I'm great, not least, I break this style, be a rhymes, nazi fix, hizo tape, nazi mix, I'm the rap, pop, priest, I ferment like yeast, nilifanya gris, our peace, nikafanya nisha kiss, our kiss, zangu ziko swish, niki accomplish this wish, tena bila dish, rapo is my dish, bila beats I'm ish, haters awanitish, intellectual bila fish, nika mjaka bila fish, wakini cheki wana shh, rap of music, na ikunwa kama music, so photogenic, that's why I'm the tweet trick, sharp kwa rap game, utadhani mini toothpick, up kwa rap name, utadhani mini sweet trick, guess my rap same cause, but dominim peak,
kani ngoma unataka, itisha upeo, kani cheda unasaka, itisha upeo, kabla ujibu mashtaka, itisha upeo, hii ngoma ni masaka, itisha upeo, kani ngoma unataka, itisha upeo, kani cheda unasaka, itisha upeo, kabla ujibu mashaka, itisha upeo, hii ngoma ni masaka, itisha upeo.
It's already proven on paper and pen, my rank still remains 10 over 10, my watch is so similar to that of Ben 10, I'll only rap when you say I'm the pen, I'm the bravest liar if hip hop is the den, no pain, no pain, calm zone, calm Jane, one hustle, one gain, one bango, one chain, $1, one name, driving them insane, call me 50 cent cause I've made many men, many make it rain and I'm glad you can. Kito is better, make music in an oven. Rap off is mad, it doesn't suck often. I'm living this life on the fast lane. Fear stand Ken, sweeter than sugar cane. Call me Abel, I wanna kill Ken. Sharp like a scalpel, I'm ill, not Wayne. Holy like the chapel, I'm the rap sin. The rap's main vein and the rap's membrane. So fly, I need attention, call me an airplane. I show him rap direction like a rap wind van.
Kani ngoma unataka, itisha upeo. Kani cheda unasaka, itisha upeo. Kabla ujibu mashtaka, itisha upeo. Hii ngoma ni masaka, itisha upeo. Kani ngoma unataka, itisha upeo. Kani cheda unasaka, itisha upeo. Kabla ujibu mashtaka, itisha upeo. Hii ngoma ni masaka, itisha upeo. Kani ngoma unataka, itisha upeo. Kani cheda unasaka, itisha upeo. Kabla ujibu mashtaka, itisha upeo. Hii ngoma ni masaka, itisha upeo. Kani ngoma unataka, itisha upeo. Kani cheda unasaka, itisha upeo. Kabla ujibu mashtaka, itisha upeo. Hii ngoma ni masaka, itisha upeo.
Yeah. The rap up King Recline, yeah. Hip hop Messiah, Mumias Mad, nigga.